dachimsafi.com.
Zed made it.
Sasa nanawili unavyojua kunienzi, nishakupa uwakili, uwakili wa mapenzi yote. 9-10 unanichulia raha mpaka nakosa pa kupumlia. Yote 9-10 unanipatia, kama ukiniacha mimi tajifia. Raha, 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 raha. Wakisema uniache, wambie upo na mimi tu. Tuwafanye wadate, roho zao ziwe juju. Izo raha zinazidi, zinazidi. Izo raha zinazidi, zinazidi. Yote 9-10 unanichulia raha mpaka nakosa pa kupumlia.
Made it.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.